Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Salim Jorato Bogi Janega Fandu Hall Mamadou Sama Sego Jam Nyalli Sakrabe Hedibe. Bangal itugol kangale raf imben ramiore gamali gah gouvernement o humputi ben nangugol tapan tato enjoy yimbe ben kinibe odo golle ben hakunde lebbi novembre 2002 2022 mars 2023 odo wattu ben kubbu glace ina nawtere sanne to gawo e yuroso jamarande wulti woytike ben na cogguji di belti wida ittidi sanne ka non bayangara e kayto gay jamarande wulti tidalla wala bangal figol bolonkat U23 jagabulem be ben jabbike kenyen be pii senegal baddi tati e kowal dingon seme kawru jamen hande kikide al kam al bare jonnoga e jene mars 2023 bisbila sakrawe hobbe chaman tato en joyon itobe kange nati e juude lam o kaaki goldido kewdu dun nangama dun do yo e le imadraji habo yeddugol sariya o do golle ben kange li mali dido lebbi ciaktidi di to kaytun ministre yigaji leedi humpiti dun ka non be do ben ko be le nukuido be do jeekay fanyitinaka e le talkundu Moussa Malli Sukku wonko hebe ne kedo fasago Umar Begalo
communiqué o holli tiwde asobe damaji sappon kanyi en nangale noga e jeddi lewru mars jabbi non dou le nokku mo no detta tombola le commune dunga idum le cercle kangaba e bi jogino ton kaaki teddudi sanne pel ngaji mawde mobilaji didi pick up e masir ngaji nay di pompe kanye moto ngaji di koy tati didi e groupe ngaji mawdi nay le lewru février tan 2023 do won nokkule tati de jamiraka yimbe la nanga ton nokku mo no detta dogo fili yimbe la sappo go kanye nanga ton be jiaka le lidndi kakite duddu tawma e juude mudun en les janvier 2023 soud ministre humnu kabar yi gaji le lidndi holli tiwide nayo wobbe kasen kanyen nanga nokku no dirtela fe kola taton wobbe kasen le nokku mo no dirta sari le lamu kayo lamu ko wonbe tombe uddi damaje nokku no dirtedo kanjole le jeddi lewru novembre hitande 2020 ton du asobe jaddon nanga debbo goto an hakkunu mabbe wobbe de do nange yo soud ministre humnu kabar yi gaji le lidndi meden di ebe jokkindiri ton e mangal padem
kunni do ko barugo ministre yigaaji leedi holti wiide dido imadraaji yo saabi nambaraaji tekaadi e le itugol gak kange le mali den no kanko bay kulbali holti wiide ben kambe yibe nangabe fuf totote sarja dum hanni Moussa Malli Sukku e telephone ke dafa tan ko sita sidibe
juudo itta kange ko heewi wonko tonga le wat jabbi don ko yaata nukkuje to kange ittete nukkuje sappo wonko udda to ministere humnini kabaruuji ittugon kange watti fusum nangi be yimbe juuto an itta kange gendarme so tengibe me hetnambe laamu saratobe be le avril hitane 2020 men nangidi yogabe e masngaaji mawdi an wondi ittudene kange taw e yamiraka le on watti ministere humnini kabar ittugon kange ka e mangal pade leedni fi dabireji yalla honan be nangirte so di golleji bondi ana acce sa jeewi be tuto itta kangeedi be woni mobilaji mawde e mansingaaji mawdi itta de kangi le nukkuje meden da neddo fu miili do ittudo kangele leedi mallin suni wala ne jokka sariyaaji holli tartu lam on
sakra mo tuta hakla jomol du kabar mo banga bem am facebook ari twitter kartal dido bal ben nyaloma hertanago science dum journal scientifique fuddi alterner jabne den noga jiddi mars bamako do den no fam dum lamdini dum ministre humaninde ben jande dour kabaru sikani kabaru science dum wadi tu ensip tu den no be gollidi dum men ardibe ben jangnirde ensip fana mudum woni kambe lugotobe gonbe leli fu lede de ben dintinda golleji mabbe di yalla wonko dawrote le hontangul hore kabaru jande le nokuji di kanko sitasibe tawatu kedana ko ni dufo sango kanko alcc
lamido sudo jangindu do dow bamako do mo be noddirta ensip kanyu enka yetti sane odo hakkille le wi mabbe de do yambere dido ba nyalaade keenaade science le leedi amendi waran latar sababu e juuda yimbe le tewtobe le leedi amendi andude imadaraji hudum leede batti be mem wondi wadde bangal science faabe tekkina ande mabbe kambe dum duga nasoko kany woni lamido fedde ensip ne
en fait arandra tofon muslim jangna l'école dow dowji leedi mali kany do kortan e musen dube leede yogaaji wari be holindir haqileeji do golleji mabbe di no yeyirta do ana nato saabe enen do tuddi meden l'école dow dowdi ante le adni on fe mangal mudum
odo hakkile ka yoga e tawanobe tumbe do yetti dum le wi mabbe kallo hala jidal pawido e science fu honko mudum memam wajibi ande kesse ko heba lehim
o batu ana faabo menen muslim en tuule kol dow dowji homa fu holta jaabi lugan goji di wadde le golleji mudun adna ma wonde le mud hande on yi hollude bobde tan kay ande watti mudun won ton do sabi handen so homa fu ana haaja hebude andal goddo ko kawrna amen ga ana buri janden mi wadine semme sabi mi holliti handen me fu mabbe suudu wotru neddo serafu wala
andinde tan wiide tewtoɓe sappo ewruɓe le leeɗe ɓattiɓe leydi amen di kañum en woni ngarɓe hawrude ngalɗo kawrtal ɗiɗoɓal ñalawma keƴƴenaɗo science
tawi kama le lewru ramadan mbiyen jaam ɓurɗan jogui daraja sanne ka noon ɗiɗo wattu yiɗi taccugol courant o laatiki sababu mbiyen glace ka cugu mum nattiɗe ley nokkuji yogaji ndenno le yewtere meɗen o namparle yimɓele mbiyen kay kañe yorusu bañogara fawtade gaw wonko mbiyen haali bangal muɗum kanko Adama Amadou Haydara heƴaɓe amen wonko heɓani kede fo sango Oumar Begalo
gawo d'abord pour avoir la
gawo glace. Do hala glace wawa halete sabi de wakkati fu kurangaji di ko taddi wakkati sa hawre neddo le lawol neddo wawi sodde boder glace amde buddo noga e joy yottade buddo chapantati hitandi kande idun tidi sanne fa keba do glace wakkati sina itta chapantati na fa yotto chapande jeegom sefa do yoro so do glace habata ke fi wakkati fu kurang o ko taddi e be ciotto do boder glace bamde buddo noga e fa yottade buddo chapantati sefa do kay do mine kami mata tidallaji coggu galasi do wonno do woni bamde buudi sappo yottade buudi nogay do banya gara do tawede wiide courant taji wakkati furu kutteji mudum yottaki coggu galasi boddere fu fa hande no wonde sottede buudi sappo
hande bangal ramadan mbiyen le yewtere meɗen zoom sur hande memana haala mbiyen kanko Estre Diarra memi haala mbiyen kamɓe ɓo yimɓe sifa ɓornaki jamarde e lenduɗo lewru korka sitasit ɓe fajantini en
lewru korkaru ana serti e lebbi keddan jungo dinankoɓe saabi ɗum gonga jaati nde korkaru neɗɗo hana haalde haalaji bondi so watti fo so matama goɗɗo ana haala haala bonka hono gennoƴo nanna muɗum a nana yukaɓe ana wiya astahfirullah ey man aa hoorena saabi le dina aslamaku neɗɗo so hoori ana hani antude ko haalta saabi haala yogaji an toon ana taƴa korka caggal muɗum ɓiɓɓe rewɓe ko heewi le o watte joni welti kaddile mum ene wattetede yogaɓe meɓɓe jaati natiki hejjinkoɓe mi wattata jippugaji ɓilliɗi mi wattata orbo ngaji kasin yogaɓe meɓɓe do acci wattude pantaloji ma mini jip e nanal muɗum sukaɓe jokolɓen ka e worɓe ko heewi natiki alhaji en yogaɓe ana ɓorno dollakaji ma sayaji buɓuɗi yogaɓe du ne yaha fo ana jogui teebeji mumen ɓeɗa yaaha misidaji ɓe juuliya yogaɓe meɓɓe jaati waɗan jamma fo ana juula ñalla ana leeli ɗo patɓe mata yolbere ka e tampere korkaru ndu leewi almamu goto korka yo hunde ko yamira sanne le dina yo goto le saraji joyyi ɗi allah holliti ko aslamaku dariɗo muɗum leewi makko aslama fo horɗo ana hani tinnade jogo tagu lobbu hono no qur'an wiri non fa korkaru timma enen wadna homa fuddu a heba wada nok korkaru e jien e cellan
caggal koɓe piya to Dakar tonno jagabulen espoir mbiyen kipi Sénégal keñan baɗi tati e kowal ndenno ngoɗo ka o latto sababu ndenno ɓe jaaha ɗon e ɗon e kan 23 kanɗo waɗede to Maroc to no wat lewru juin warudu ndu oɗo maccu o mbiyen keñan fiya to 26 mars banggal Elmatar kan 23 ka noon kamɓe dunki en kabaru balohol tiwide ana hani buppi jogaji mbiyen dartine so yalla kawrtal maggal ngal na laato na sago mbiyen kamɓe yoɓeɓe Souleymane Boubou Tounkara e dukke kabaru balo on ko hani Youssoufa Mahamadou keɗɗan faysango Oumar Wegolo
ila duuɓi wala fo dulluɗo wiide Sénégal ana e leydi ɓurdi fo heɓude ngaalu no ballon o wori le rumde Afrique nde sukaɓe meɗen ɓeydu ɓe piyi sanne ɓe keeɓi ɓe ƴaɓɓiki yaade yesso koɓe keeɓi koɓe kanti hen ka wattu joni ɓe gatta hakkille sanne saabi de nde piyanno e macce arande o nde pewtuno e Sénégal nde ɗum gasa e feewi ɗum fo yo hakkillaji ko hani heɓede dow figol ballon ngol ɓe ƴeyalon ɓe kani joƴƴinirde golleji ɗi fo fa gasa wattu joni ko noddirte tirage ko waɗay ɗum woni feccude leyɗele ɗe neɗɗo wawa haalde haala yalla malli ana wawi yaade yessona wawa wajibi sina leyɗele ɗe fo pecce neɗɗo fama no quart de final kañe demi final wurri on wakkati neɗɗo ana wawi haalde yalla mbawi heɓude koɓe dartata kona yaade jeu olympique
mbiyen andon wiide muniramaɓe ɗum woni ɓe seniorame e kay keñen gambi fiɓe 1-0 ka ɗum foi tawede leydi mali ndi na ardi mbiyen e ley guɓɓal g banggal toɓɓe jeene ndenno ana hani ɓe piya kongo e ley korta ko yalla eɓe ƴaɓɓoyade e to kan Côte d'Ivoire 2022 sakiraɓe mbiyan ko pamwiɗe ɗokkatene kabaru jam hannde miccitoon tan wala starti fumta dow bembal amen 3w.tamañ.org mandor ɗum jaamu 37321 ɗo seeɗa yewtere meɗe magasin yottere meɗen magasine cellal hande ana yowi dow kabaru ɗoyru mbeɗoyru raneru ɗum wiyete tuberculose, noon kanko Kalifa Goyta waɗi imadraji wonko heɓani keɗɗa fo sango mbiyanna mi e sitasi ɓe yo enquiry jom. Le Maliku Badi temeden jo yimbele nyawbe doyru ranuru ngoni mursobe yonkumun en kala hitande no holitiri ardibe cella neddo goto chaawido nyaw o na bawi rabude ko warata sappu fa sappu en jo wobbe wi doktoro en Hadi Traore yo kajaado o do nyaw o lesisref yurusu keddanna o hali bangal tagu message di
la tuberculose
yoru daniw yo nyaw nawdo sanne hodo wa natade sabe o torra bani adama o nyaw hono antirte hono antire cega so jommu ana ƴojja watti fou ko hee muɗum a tawan so jommu ƴojji ƴiƴa yaltata amma tan jommudu femme muɗu ana famɗo yaade o ñamata watti fou o holli tan o sella o jontaɗo o ñaw ƴor danewo homo fou ana wawi hebde ɗum saabi o ñaw ana yawi weltade sanne ɓuuri ñabbilaji kewɗi banggal ƴoddugon kan iiligon
les éternuement
sifaji ɗiɗi ñaw ɗoyru raneru woodi mo buuce emo nokkuji goɗɗi calɗi ɗiɗɗe fof no mbawi sawrede suudu dowtoro segu limti ko ɓuuri temeɗe tato cawiɓe ñaw o e ley hitande 2022 wokkat juuno ko warata capanɗe jeenayo e tato goni gonduɓe sawrede no hollitiri Adama Sisugo dowtoro sisref segu
segu
to minen ga segu mi won nokkuji ɗiɗi to o ñaw ƴordani sawrete watti fou so a pesama ɓe anti o ñaw ana e ma mi hokketen poɗɗe moɗeteɗe ga so ana ñawne ana wa yeyde hono fa lebbi jeegon so sifa makko antama ceggal muɗum so ñaw ana satti sanne oɗo wawi ñawnede fa ko yaata hono dungu goto e lebbi ɗiɗi fottade hono lebbi sappo ga o ñaw ana ñawne mere mere
gratuit
sawrgol mere ñaw o e tawde fof ñawɓe hewɓe holiti caɗele goduɗe ewi docteur Dawda Traore kanko woni hoore jo projet li fedde arcade santé plus golleji ONG o sere jamare nde yo ƴewtade e sawrude kala ñawuji ɓiliɗi e ɗoyru rani e kañe sida
ñake 83
le leydi Mali ana yotta nokkuji capanɗe jetti e tati to o ñaw ñawte neɗɗo fof nawaɗo bamako ana wawi yamirede yotto suudu dowtoro nokku to jooɗi toon holitiri o gaali buuru sayɗi so neɗɗo ñawi ana wawi dogude hono kilométre ji deɓe ma deɓe sappo so yotto nokku dowtorore mawne to ƴiƴa muɗum wawata ɓame so ñawne samoji du a tan ɗi poɗɗeji ko nayri bangal ñawde o ñaw ƴoru daneru ana wasa heɓede le dowtorojo to o ñaw ñawte ɗum torra ko mata hannen le ñonngo o ñaw
il fait également les drames de la chose
eyo eɗen mbawi wuwde fa laaɓa ñaw tuberculose o ɗum woni sisli ñalawma hertanago haɓo oɗo ñaw ɗoyru raniru yambinago ñandinogo e mars yo bataki gikke majjinde ñaw o kaɗana docteur Youssouf Diallo o yuɓna golleji gollirde humaninde haɓo sida ɗoyru raniru e ñaw heñere to ministre cellal
mi woni masiŋaji lobbi ko fabto amen wadde golleji amen no wodiri le leydi malli fo e maggal moɗum saabu ƴeewi hannde feele cuuɗi dowtoroji pamari ko noddirte sescom mi won to masiŋaji ko wawata ɓamde ƴiƴan nawaɗo anta yalla ana sawi o ñaw ƴoru ma sawa ɗum sa faami joni le yimɓe temdere fo atan cafanɗe jetto e ɗiɗon wonkomi heɓɓe ñawni hannde jaati jaama haqqille mum ana wawi wallitinade hollita wi o ñaw ana wawi haɓede fattimma le palɗen fo
le kedde annara ndu ñande foof oɗo ñaw tuberculose na wara ko ɓadi uñayi nayo e temeɗe joyo yimɓele e ko ɓadi uñayi capan tato ñawɓe heɓe limtete donc en cella holti wiide oɗo ñaw raɓotoɗo woni ɓurde fof sambinne mayde ɗiɗo wattuji ɗi